kimegeuka majuto, kicheko kimegeuka kilio. Ila inamini wema uozi umenipa mazito, minaumia. Nilijua utanifuta machozi, umenipa majonzi, minali.
Another Gbedu from NigerPickup.com.